mapenzi yanakupa power. Nipatie intention, siruki ushanivunja mbawa. Umenigea dozi, umezidisha dozi, nimetepeta dama jozi, dama jozi. We gon' spend life. Umenigea dozi, umenipa dozi, nimetepeta dama jozi, dama jozi. Let's have good life. Niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, niteke uwe na mimi, oh mimi, oh mia. Take it away from me, you take it away from me, love. You take it away from me.
Nzoku pata kate mina nzoku tengeli rose.
Kishi rose mata.